exclusive
managers,
from
managers.
DebsMusic.com.
Distance Dose.
Running it.
Kupalamansa. Kupalamansa. You do nyai. Pacharo te pawa mukaya. Hawa konka mumano wakaya. Uricho socho na ikatea kuruisha valanda po. Hawa wana mandosh. Ya kwa wufona chite fionse. Vena wankonka mofie. Hawa wana mandosh. Ya kwa wani chite na chite. Wonse wankonka mofie. Hawa wana mandosh. Wana wandoshi, fintu waluisha kungama pa mkoshi. Wana wandoshi, mulifio senchita. Topiki ya watu mposa fienchita. Perfect, shaba pere na chance. Dewa maka na ponse pa mwish. Nifimbo poki, no kutunka na ena poki. Koi mwansa kabinga, mufio nchita ena tandinga. Ena tandinga, inena wana lesa. Heu para na fionse filesa. Yes, pacharo te pawa mukaya. Hawa konka mumano wakaya. Uricho socho na ikati akuruisha valanda po. Hawa wana wandosh. Ya kwa wufona chite fionse. Vena wankonka mofie. Hawa wana wandosh. Ya kwa wani chite na chite. Wonse wankonka mofie. Hawa wana wandosh. Hawa wana wandosh. Hawa wana wandosh. Wafura jealousy no luambo. That's why we pay the 1-2. They're under guys, they fintu. Kukosa paku wako fio muntu. Okay, yadi kosa, yadi kawa. Fintu tuluisha, they fintu waluisha. They never fire, fio kutuisha. Naritana wete atatavesha. Kumkonka moi pera pulesha. Wapapate, ndepu malesha. Na imbi na isa pa ndepu malesha. Vamo fimbila, baba na wandosh. Pacharo te pawa mukaya. Hawa konka mumano wakaya. Uricho socho na ikatea kuruisha valanda po. Hawa wana wandosh. Ya kwa wufona chite fionse. Vena wankonka mofie. Hawa wana wandosh. Ya kwa wani chite na chite. Wonse wankonka mofie. Hawa wana wandosh. Hawa wana wandosh. Hawa wana wandosh. Pacharo te pawa mukaya. Hawa konka mumano wakaya. Uricho socho na ikatea kuruisha valanda po. Hawa wana wandosh. Ya kwa wufona chite fionse. Vena wankonka mofie. Hawa wana wandosh. Ya kwa wani chite na chite. Wonse wankonka mofie. Hawa wana wandosh. Hawa wana wandosh. Hawa wana wandosh. Twali pesha, twali pesha. One litre. Popala manza. Hospital ni gazi. Udunyai.
Diazi Music.
One love, Pandora. Wanna mic iku senturo. Yo, wanna play DJ Kira. One promote. Wanna Kelvin Musomali. Yo, wanna Omunima.
Mbaka follow me mwana na ye. Achika la katujuna fikri mo. Koto mi bale
pona imoku. Download it from DebsMusic.com.